koɗo Daande Fulɓe.
Wono mi haaliri noon ka tiitoɗe hannde eɗen gondi e Malam Moussa Guiré, on ko criminologue jo, ko ɗum woni hertorɗo andal bonandaji, ko kanko ardi département janginowo no caɗele toppitorte ka duɗal polytechnique diwal Adamawa wonungal Yola ka funnange Nigeria. Mi yewtidi e makko ka téléphone keɗoɗen. Malam Moussa Guiré, mi yettima. Ko adi fof yewti en holno Nigeria fewdori e bangal ko sukaɓe ɗuɗɗini e nyamugol dorogu.
Naftiraki lekki ɗo no wala haaje ni e nder leddi Nigeria, bano andira duniyaru fu Nigeria ɗum ɗum accaka to ɓawo. Hande to en laray biɗɗitol National Bureau of Statistics, bana himɓe ha Nigeria himɓe million 15, biɗɗitol holli ɗon moɗira lekki no handayi ha Nigeria. Ko ɓe biɗɗiti ɓe tawini ɓikkoy sukaɓe daga duuɓi 15 yahugo duuɓi 15, kamɓe ngoni nder moɗuki lekki ko handayi ha Nigeria.
Sen tawnori njaramji wano beere, haray ko noone hombo e ɗi produitji guykinoji ɓuri ɗuɗude hello Nigeria?
Leɗɗe ni ɗe latti gañaɗe ha dereke en Nigeria, ko ko himɓe Nigeria moɗata. Ko latti gañaɗum ni ɓurna fu hay ɗo jongitiri daga mbal. Ɓe ɗon mbiya ɗum giya
ndiyam beere,
yawwa. Ɗon taba ɓange, nden bo fahin cannabis kanju woni ɓange, yawwa, kanju woni ɓange. Nden woodi lekkiji boɗɗum en moɗata dalila en nyawda ɓandu meɗen, en itta somri. Kanjuma ayi to ɓe hoosi ha ɓuri sembe, kanjuma ɗum nyawna e masin. Ɗon wato en ɗon mari bana tramadol be nanduɗi, kanju ɓe ɓuri moɗuki e Nigeria.
Malam Moussa Guiré, an ko a criminologiste, e holno taskorɗa darande gouvernement Nigeria ngam tippirgol e ɗum tippirgol e o alhaali e mana re'ugol doroguji bonnoji hakkil, hara sariyaji ɗi no feppodiri e bone on?
Ɓawo Nigeria heɓi laamu hoore mum, woodi dikri ɗum ɓe gaɗi laamu soja, Indian Hemp Decree 1966. Ɓawo ɗon bo 1994 Narcotic and Psychoactive Substances Act ɗum 1994. Gomnati e habda masin to ha warangu ni waduki NDLA, NAFDAC be Nigerian Custom Services. Ɗon ni Nigeria ɗo habda masin.
Fewndo ɗo ka fewndi ɗo hiɗa yi'i batte ɗen eɓɓoje.
Gomnati ɗo habda masin, musamman jotta moɗetekon ɗum guykinojum masin ɗo. Gomnati haɓɓiti ɗo taadi masin. Lekki guykinoje ko heɓanno ɓe buutu naane, jotta warti heɓatako ɓe buutu, jotta ɗum nawɗum masin. Nde laatake dereke en bo wala ceede, wala ko ɓe kuwa. Woɓɓe dalila ɓe ngala ceede ɗo ɓe heɓi ɓe acci to. Nden bo fahin ko laati ainihi kuuma ɗo haɓda masin ha dow daranki haɗki moɗki lekki ɗum. Ngam jooni to a yahay to NDLA office, a tawai ɗon yimɓe ɗuɗɓe nangaaɓe. Woodi woɓɓe feere ɓe ɗon hokka ɓe lekki haala rehabilitation. Ɓe ɗonona ɓe nder jama'aaje, ɓe ɗon bonita bo masin. Seni matsalaaji ko min haɓdata, woodi probléme a anndi haala Nigeria corruption ɗo mari matsalaaji sosai. Nden bo a anndi nokkure to ɗuuɗi hukuma famɗi himɓeeji ko rentata haala moɗki lekki man ɗo, ɓe famɗi ɓe wawata ɓe haɓda kala, ɓe waɗa covering kala ha pellel fu. Ngam man ɗo ɗuma warti ɗum probléme masin ha haɗki moɗki lekki haɗeteki ha Nigeria.
Tippude ɗum aɗa tamƴini lesɗe adunaaru no haani jonnidirte juuɗe ngam haɓude alhaali o?
Jooni ni ko haandi lesɗe duniyaaru kawta. Ɓe kawta ɓe haɓda ɓe ndaara sukaaɓe meɗen, ɓe warti himɓe goonga, ɓe ɗali moɗuki lekki gañaaɗi. Ɓe haɓda bo ɓe heɓina ɓe ko ɓe huwa, ɓe janngina ɓe daga ko laati diina haa janngirde, ko laati je jamanu. To ɓe heɓi ɓe ɗacci moɗuki kwaya ɗum, naayi duniyaaru fu yeeso na Nigeria tan. nende bo yeso don en keban ardibe kimminibe en keban bo be ardana en be kuwana en kolati hayru.
Mala Musa Gire, mi jarnima VOA Fulfulde weltanike ma.
Masha Allah, mi yetti Allah barkide.